simple church praise song. Dr. Fizzo. Lwacho ndia mchachi. Memola baba imba mchachi. Bali babi bali bayaye. Neva tunaza kemi. Ngambira koni ya jemu chachi. Yeso. Abaloko mu jemu chachi. Nebola baba imba mchachi. Kabanda za kemi. Abantu bari babi, bari bayaye, Yesu yabasasira.
Wanaza ke bibi, wangula no musayiko, sitani ya swaziwa. Wanaza ke bibi,
wanaza, 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 wanaza.
Shelter na mercy.